Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Ɗo yo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Sakiraɓe hono e jaam hannde altinere sappo e ɗiɗi lewru mai sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓorima silmai capanɗe nayyi e joyyi lesdi jottamani Bocar Souria tun toon kabaruji goɗɗu ɗi e ñamdu mum on kumpintitta hannde wiide ruunde Afrique leydi France kañe leyɗe Europe goɗɗe ɗe en nangodiri fa kaɓa e jambotoɓe saabi ɓe anniyaji gooti ndenno ministre France leydi nonno France o kañum yettini ɗum wakkati moytino Dakar nde omo dooma bamako ɗo enna ɗum fa o tongguida e kanankoɓe meɗen ɓe ɗereji ndenno dewtere sariyaji kaɓɓiɗi e yurgu yurgu heɓaba nden noon to heɓa ka tonguele député en ngol lawol saabi ɗi jaadata e dental sériyaji leyɗi aduna ɗi en dewtere wonde sériyaji kaɓɓiɗi e ndema ana wondi e landinede halfinaɓe ɗin golleji ɓe ena ana e jiidal bamako ɗo enna faɗi ɓe jottina sériyaji ɗi enna ministre ndema ana e dawol sigasu beeten hannde o yamiri nden no golleji ndemali rimo puɗɗa toon fewde e nden no golleji hitande nde enna yaade 2015 nden no hitande warore toonuji ujunaji temeɗe jeego woni ko ɗammina nden no rowne toonuji ujunaji temeɗe nayyi e capanɗe joyi woni ko ɗammina noon bisimilla moɗo studio Tamani. Ndenago ruunde Afrique nde enna leydi France e leyɗe Europe ndenno ana kaɓɓodi ndenno saabi jambaji ndenno cuptotoɗi enna ɗi cupta tabintine an han ko teɗe leyɗele ministre sardasi leydi France haali ka haala wattu o yettino Dakar nde enna omo dooma bamako ɗo ɗo e noga e joyyi lewru me en nde fa o tongguida e kanankoɓe mali ɓena talki kawral banggal fa bamuya ley basiji ndenno keɗe ɗen Hammadou Ñaly Bouly
ley haalaji makko kanko Jean Yves Ledrian o holli faabade mabɓe mali yo faabade hoore mabɓe so ɓe paabima Mali yo faabade ruunde Afrique hirnaange ruunde Afrique yo faabade Europe e hoore muɗum sabu ɓe jihadinkoɓe ɓe kulɓini e leyɗe ɗe fuu nenno ley faabagol mabɓe Mali ngol ɓe taykima toonuji kurɗi jiyama ley Mali ga nenno kanko Jean Yves o ƴiwi to leydi Côte d'Ivoire to ɗum woni ñanden asaweere o ƴiwan hannden ɗum to Dakar to so Allah holli e noga e joyi lewru meendu o waranɗo bamako ɗo signinde ɗerewol gollidal hakkunde Mali e leydi France
haala tongugol ɗital ki heewi e kunuɗe yimɓe fasanene no kanko jangino l'école dow jande dow Dour Abdoulaye Niang o e hakkille makko ndenno haɓugol o wi jamgol haɓugol e ndeno jambaji hana haɓu haɗude ndenno tongugol haɗude tan e tongugol talki ley e o non ko holliti Issa Fagabo kono ɗen Ousmane Dicko
le Mali n'a pas besoin d'un accord bilatéral
mande wonɗo hande haaja ka kawral bangge goto tan ana haaja hawrude e kala saabe torraji ɗi eɗi joni Mali woni hande ana hani latade hoore keɓal hakkillo dabere jogora no ndenaki wartira latano Mali sago kañum e leydi Afrique ɗe fuu ɗe nafaka mumen woni ley sahal Mali na ley Afrique fuu ɗum waɗi hono so gollirɗe gonɗo ley leyɗe ana kajani deƴere saabu e mbawi waddande temedere fuu sappo e joyyi nafaka ley keɓal Mali Afrique kom temedere mum fuu ana nanna sappo e joyyi ley jawdi Mali nanno ana haaja kabaruji kewɗi gonɗe ley kedde leydi Afrique ɗe deƴere woni koɗo kaja ley Afrique temedere fuu noga e joyyi ɗu eɓe kaja ɗum ley leydi France ɗum waɗi so ministrema no wori hannde ni latade sembe wartide deƴere waran ƴiwde servale hoore mum waran ƴiwde toon ko OES heddantoo ɗum ɗum woni gollirɗe daraniiɗe dabere ndenago ley sahal men ɗe gollirɗe mum tuugi ley leyɗi Afrique tan ballooje haɓatooɓe wonɓe toon haɓatooɓe wattu fuu
député en ɓe ana kanono wuttude saria no kaɓɓi ka e haɓugol e yurku yurku ley Mali saabi de hollitama saria Mali ka enna yaadata e sariyaji leyɗe aduna ɗi enna nden no waɗama fa jonde député en wonde kasen député diré mbiyeteɗo nden Allah kaydi o enno holliti Mohamed Tita wonde wiide saria ka enna ana hani dartinede tafo fade mabɓe wottude ka keɗoɗen Oumar Waygalo
komin borti wote o komin garoɓe ƴewde min ceɗa hunde min ƴewa hono nde worri hay min keɗoto ley nokkuji ɗi furdu min gaɗa ley hen heeƴo golleji amen min ƴeewa hono min pamminirta yimɓeɓe fur ley dow hen marde jawdi ɗum woni ko walda e gongo sa ƴeewi yo ɗum hunde heere ley adunaro Allah ndo fuu haɓude yurku yurku yo ɗum wona golle neɗɗo gottonno yimɓeɓe fuu kani hokkidirde e juuɗe fa kaɓa e yurku yurku hay minen garta wotade inde yimɓeɓe fa min ƴeewa hol ɓuuri moƴƴude e muɗum ko ɓuuri moƴƴude yimɓe fa ɗum min cuɓoto dow hen
sariya keso landigol e jeeya leydiji ley Mali ndenno dawranoma e ley batuji gaɗanoɗi ley région ngaji ɗi dow kawral leydi ndi en ndenno walli fiɓe dewtere nde en ndenno dow ndema ana gondi ena moƴƴintinde sariyaji ɗi en fade majji watede député en Ousmane Dicko landodiri e goto mabɓe mbiyeteɗo Kola Diallo keɗe ɗommo
yo kabaru leydi meden do kodden e do demetene do dureten e do aweten e do pewneten kabaru ledde ni leydi yewen no dum wori de sappande ko wala gila joni ya ciidala ana e leydi ndi de wombe le burus ngaji di no yimbe be poti hewdi ni a wi be goto fu ya lando hajjile mo dum yafa shinata dum bamire e le gollirde ma gende yogaji bame me dum wana koro hono heddibe be kanda hen koy so kawri e dow marol hunde fu marol mayre ne wot ben kewal mudum uddata leydi ndi kabaru sa problem wala mun no sabbe ana yaaji ana heewi hande yimbe keewi dabaaji keewi dun leydi famditiri yimbe sabbe yimbe nangi no
bete hande ministre kumani don de malle mali o ena yamire golleji de malleri mo pudda sigaso den no bamde 2014 gonde mudum den yaade 2015 lam o anan ammini tonuji ujunaji temede je gonde men hikka den rowane tonuji tapan temede je nay kanye chapande joy wonno ko daminano birigi tuba go odu joggu mudum saminama fa joka uju den no chakufu an sode budu ujunaji didi temede didi boli sabi hol dama chakufu an sode ten no budu ujunaji didi temede nay abale bukar sise kanko mulandu ndiri kanye ministre ndema o kedede Ousmane Diko
nous sommes engagés
bi ngondi len laade jogol ko rebreté ko heewi ana heddi ko heewi ana waawi waylitede du men daddi remawe le sugul la fa nyamre beydo fa yalbere woddo kanye sadda le rema odu e be darda be tekkino kumol be ngolla fa sanne tiida laaji ana sabe hande hebbe be ngalaado tuugi sanne ko warata sariyaaji mu heban jogol
reglementé
yeddo yewtereji bangal mirki cande jonno hono daddo ndiral wiyete dum tay ko ndo kanyum kawrital sappo itati runde afrique nde enna wadi tunisie bamde jeegon yade jirti lewru men dum leede sappo e jenaay kawriton nden ko kanko beten aminata dumbiya mo mali o kanko lati nayobo jokka e leede aduna de mo ardi nden no e lewru afrique nde kanko lati go nden mo hebi made ngaji dono bangal kangi goto kalisi goto kanyi e mbududu nden no mo hebi nay e mudum do kadude hande
CICR walde croix rouge dental leede aduna bangi ko yaata duubi temedere e cabande joji mede balla yimbe be torraji e basiji walde pawi do mudun en
hitande 1859 Henri Dinan gorko andiraado biltugol haajeji jeyaado leydi Suisse tewtino yidude e kananke bietodo Napoleon III o yehi leydi Italy bange mum sa halto le ngendi bietendi Solferino to walde nyaadunde wadno o tawi ton soldats en ko buri ujunaaji cabande nay yoga ana e walde yoga mayi yoga dum barmi be neddo fu faabaakino den Henri Dinan bami anni e ndardude yimbe tonbe paabondira e mun faabe kinno ben nyawbe to iwdi mabbe foti laataade fu ni woni no croix rouge bangiri
CICR duubi temedere e cabande joyi le golle neddaako
koti bangal region ngaji meden min kulita on wiide ko foti jokka hono secrétaire général e mairie ji chapantati beydana ma segub faamu do nafto dira lobbol den no kulle e jawdi forobaji non kani jogodorede e ley hono balde jeego won ko be ngatande do jande sandu sar wusi segu humanido hono nyibgol bulirde le commune ngaji no ene landini de jande tiagalde jande an han ko te be baba fewnude talki hono fuude nafoji yimbe bangal forobaji limgal sarwusin kobe yaade fo yaabe fotere joni dum woni be wiama yaabe a retraite ngeno fuddi denno kuccala gila didi lewru me yaade balde ba badde lewru ndu en won ko dum timmata yobe tebe le ciudi bankiji be en fuddira tafo fade mudum yaade hono heddibe sarwusin kobe heddibe joni be jobata ke le bankiji be pon donno seymani denno denno seymani ba jeneto enan na rudo jeneto jata ana hana tampi hande fa sammi sanbe holitama gila 1956 woni ko tuba kobe ngibino o do pon denno holitama jandi denno hunde fuko wono bangal jandi e le o pon le leedi joka hono regi sammi jati fa pon hore mudo ana dar wurjide sugula mawde jenno kobe ana mawni fa wakkato hono wiya governor hore mudo an landini yade ton de balde accident timmata do bedda hakkunde bamako e kulikuroka denno fay bete hande mobel denno sutra mawel ibanno gel banamba bobbike don en yimbe joyon barmi hen fa sam fa sanne nawnibe denno suka mo muyno don an mo hitande wotere dum an wonno e be don nayniibe ka Allah fodi neddo fu yonke fu heddaki hen doktoro den ƴewirde hono fuko ne sawrirde ñawbe sidande no renaki e cumu den immido ton to motito en sabi hollide bonandaji mo mawdi fasane den hunde fuko no kaage ciodde miliji miliji kewdi won ko heddi o do cumu cumu e yottaki nenno hono do soroto yottodo hono ƴewirde ƴiƴande du yottaki en fa yotto hono soroto du ne hunde fu jokka dum won ko reni e bangal o do service hanke hollitide no bakati 22h sukaabe worbe jeddo chami e bomil gotel ge dubi sappo e tati tan kay legal segu dende mudun to en garasi nan non hono wiete do gana transport to woni ko suka o golata bara nan be be jaadi e makko faale ciudi mabbe so be chami makko to Allah fodi tan yimbe mati nenen noti suka o en do wadi so ittibe e juude be do sukaabe bombe anniyaji e be gondi jokka laamu an wonde tewto be police an wonde tewto be ka hebali be tafo nan hollitide fa hande bangal hono e kabaruji meddo timminirte hande hendu mawdu woni ko wari kay asawere ƴabbirnde en du hendu mawndi fa wadi bonandaji mawdi to en nanno hollitide to toluji kewdi galleji woni ko immini so jaadi e mudum fa yotto hono garuje hono kokoji du miside heere du no mahen ton du nanno dun du woni ko bobbini to en do kadude hen bangal jokka hono kabaruji reso meden yewtere wodi muñon seeda